taste of kiss, baby.
Nampenda moja, sitaki mwingine, msini waze. Namtaka moja, simtaki mwingine, msini waze. Analia, analia, analiaga, hakini dunia napaga waga. Nalia, nalia, naliaga, hakini susia na chacha waga. Hivi huku ndo anaitaga kupendana, siwezi kula bila huyu kijana. Hivi haya, haya ndo mapenzi, siwezi kula la bila kakata. Nampenda msichana moja, mweupe kidogo, mweusi kidogo. Nampenda, mpenda msichana mmoja, mweupe kidogo, mweusi kidogo.
Hivi huku ndo anaitaga kupendana, siwezi kula bila huyu kijana. Hivi haya, haya ndo mapenzi, siwezi kula la bila kakata.
Anikosharo, ananirusharo, anikunakuna, ananirusharo. Anavyopita, ananukia kama malaika. Uyo 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 Shamwen, anavutia kama malaika.
Yeah.